Chikele. Jina langu lisitajwe tena. Nitamani mapito yanimeze. Historia yangu ifutike. Ndiyo maana mnashangaa kuona yale baba amenitendea.
Unawapa majina.